Stray music. Buda, 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 buda. Simamisha kitu, ama ni kushuwa vile tume na shuta. Usipanya ni kutume tenje wale nje kwanja ndula. Tupa, alafu nyamazisho msupa. Mini kinyamisha katanuka, naza kalalashe juwa pupa. Buda, simamisha kitu, ama ni kushuwa vile tume na shuta. Usipanya ni kutume tenje wale nje kwanja ndula. Tupa, alafu nyamazisho msupa. Mini kinyamisha katanuka, naza kalalashe juwa pupa. Buda, shomshua kwa kofi ya tektwe kwa hero tashtuka. Mandura kazi pige kwa kitanda, right ya kilu cha mkuta, GBV. Utanizi ni vipindi za TVG. Ngapi wako 6 feet deep, cho kuthink wako quick wrong move na kuklik klik ping. Sijifanya champion, niko na fair. Janje sema tumwe. Buda wasi Jackie Chan, bado we ni kijana na atako kwa mse. Fuku kona shida na zitoe zote inje teke. Bazinga mzimu kona finje peke. Natenji ni kapambe, untaka ni kushande ya bure na nifinye. Senki we ni bombo nini. Pesu ndo maziwa na piwanda kupeza ubongo mbili. Alafa kakadem kataliwa kalazo kudongo chini. Sisi ndo madogo mjini, lazima uti. Kusanya masonko weekly, baridi kwa mkongo mpini. Rada mzini.
For real, broski kill your pressure. Kwa shit in my professor. Hawa baby cash squeezy, mwambia pepi ni ya M-Pesa. Oh yes, nimesha jitepa. Smile kwa face, unasum na checka. Squeezy ya tuchapa ni geta. I'm reckless, neza tumia seska. Yo, let your phone, buda let your goro. Ndula socks na naenda na mroro. Atalia gosha kioneo koro. Ananza na bolsa kinyonyo mbo. Of course your end any wrong. Utakula dust before let your zone. Tadidi na ito sama niende na mob. Before ningie jump master bonge na god. Cause you when is car. Music za ngoma zako many times bitch. Nyamaza nye 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 master kumada hata kama when you fun. Mwili tunawacha hapa Jerry Sai. So ezi rudi jela anytime. Kwa Harry fam. Fuck namjua uni Jerry guy.
Buda, simamisha kitu. Ama ni kushuwa vile tume na shooter. Usipanya ni kutume tenje wale nje mkwanja ndula. Tupa, alafu nyamazisho msupa. Mini kinyamisha katanuka, naza kalalashe juwa pupa. Buda, simamisha kitu. Ama ni kushuwa vile tume na shuta. Usifanya ni kutume tenje wale nje mkwanja ndula. Tupa, alafu nyamazisho msupa. Mini kinyamisha katanuka, naza kalalashe juwa pupa. Buda,
simamisha kitu. Ama ni kushuwa vile tume na shuta. Usifanya ni kutume tenje wale nje mkwanja ndula. Tupa, Buda. Smamisha kitu, ama ni kushuwa vile tume na shuta.